Choka ndivyo waka na wewe mama Hadilana Oma zitinge Mungu akipenda situ zae wana Oma baby oh Oma baby girl oh. Wama mwenzako nina maujuzi Pesa chanere ujuzi CJ isi makuzi Wejifai Kena sitwende bali na mbuzi Tuchome nyama michuzi My baby, baby, come close. Choose.